kwenye elevate on the chart. Yani fundi fundi kweli, tena nipa mafunzo na minguvu ya kulibali kwenye kulinda lino. Kapilipili kwa umbali, tamu kwenye kisogo. Kila mechi na shinda mbili, asha nigea tunzo. Pingili lake, kitandani siyo dogo. Weka niweke, chenga nyingi mixa tobo. Nini nitake, funu funu pinda mugongo. Shemeji zake, siyo kama manifongo. Hizo ra,
utamkolea, utamkolea.
Oh, jamani ra,
utamkolea, utamkolea.
Hizo ra,
utamkolea, utamkolea.
Oh, jamani ra,
utamkolea, utamkolea.
Ataki nuna kama anacheka alivyo. She's so fine, wala na tatizo. Ataki nuna kama anacheka alivyo. She's so fine, wala na tatizo. Ataki nuna kama anacheka alivyo. She's so fine, wala na tatizo. Nadeka kamtoto, burudani kiboko. Anipitisha michocho, akinifuta mijasho. Na ni burudani, sasa nitake nini? Mimi kuwa na yeye, yeye kuwa na mimi. Ni burudani, nitake nini? Mimi kuwa na yeye, yeye kuwa na mimi. Pingili lake, kitandani siyo dogo. Weka niweke, chenga nyingi mixa tobo. Nini nitake, funu funu pinda mugongo. Shemeji zake, siyo kama manifongo. Hizo ra,
utamkolea, utamkolea.
Oh, jamani ra,
utamkolea, utamkolea.
Hizo ra, nuna kama anacheka alivyo. She's so fine, wala na tatizo. Ataki nuna kama anacheka alivyo. She's so fine, wala na tatizo. Ataki nuna kama anacheka alivyo. She's so fine, wala na tatizo.